Rongole byobwana che wanadala byenyigide mudembe lyo kuzala bigamba nti bikyayagala okunyigiriza wabewo enkyuka kyuka mu mateeka ku nsonga ezikwata n'okugatuukanya ku nsonga ezikwatagana n'engeri okugyamu embuto gye kuli mu ggwanga. Bino byonna byo biraga byetoloolera ku nsonga y'okugyamu embuto nga bwe kimenyera ddala amateeka mu ggwanga. Ssemateeka wa 1995 wa Uganda akkiriza okugyamu embuto ku nsonga ezitali zimu naddala ezo ensukkulumu nga bwe kirambikiddwa mu mateeka. Nabbale Tracy, legal officer kitongole kya Women's Pro Bono Initiative, aliko byannyonnyola ku kye baagala.
Constitution egamba nti tewali muntu akkirizibwa okugyamu omwana atannazaalibwa okugyako mu nsonga nga ekkirizibwa mu mateeka. Kinaye ne guidelines ezaateekebwawo ku Ministry of Health okuyambako abasawo okulaba nti abakyala abamu abalina obuzibu oba abalina abaana abatabe balamu bulungi, guidelines ezo gavumenti yaffe yazijjawo. Era nkubira omulanga gavumenti yaffe ye Uganda okuddamu okuteekawo guidelines erirambulula bulungi emitendera abasawo n'abakyala baffe wano mu Uganda gye basobola okugyamu embuto nga tebazizza misango.